Umona usuka esweni uye enhliziyweni bese ulandela izenzo. Kulezi zinsuku esiphila kuzona namhlanje sijabulela ukuphila ebunzimeni kunokuphila ebunandini. Uma kufanele sixazulule inkinga zethu sizixazulula ngezinye inkinga. Umona amanga nokuxabanisa yikona esikuthandayo. Kwabaningi bethu umona lona sewaba yifeshini. Yima ngixoxele kancane mfowethu. Kwakukhona omnye ubaba bambiza uspikiri. Uspikiri lona abedume kakhulu endaweni yangakubo. Adume ngomsebenzi wakhe wobumessenger. Wathi ngelinye ilanga wahlangana nentombazanyana ebeyintle futhi ifundile ineziqu zobudokotela. Intombazane lena igama layo kwakungusenzeni. Uspikiri washela intombazana yavuma. Kwathi kungekudala usenzeni wamthanda uspikiri wayombika kubazali bakhe. Nabo abazali bakasenzeni bathi uma bambheka uspikiri bamthanda kakhulu. Bambona kunguye ozobaphathela kahle indodakazi yabo. Bambona kunguye kusasa ozoba umama nobaba enganeni yabo. Azange kuphele isikhathi eside kangakanani usenzeni nospikiri bashada. Bahlala emzini wabo bathola ingane eyodwa eyontombazane. Wathi kungekudala usenzeni wathola umsebenzi, umsebenzi wobudokotela esibhedlela sangakubo. Batholakala ukuthi manje usenzeni sekathola imali eningi kudlula uspikiri. Waze wazithengela nemoto usenzeni. Oh, yaqala imikhathazo madoda. Waqala imikhuba yakhe uspikiri ngoba sika nomona athi uma usezeni aphekile ukudla okumnandi amphakela uspikiri. Uspikiri athathe lobudla amcithe ngoba nje anomona. Wathi umabuza usenzeni ukuthi ndikodwa ndoda yami ukwenzelani lokhu na. Abhoke ulaka uspikiri ukuthi akamcece kusenzeni. Ngelinye ilanga usenzeni bambiza emsebenzini kuconference yabodokotela. Wazilungiselela usenzeni wathenga ingubo yakhe enhle phela ukuthi agonke abe muhle kuconference. Wafika ekhaya wayibonisa uspikiri wathi maceda lapho wayifaka ewardrobe. Ekuseni usenzeni wavuka wageza wazimonyonga wazenza muhle. Wathi umaqeda lapho wavula iwardrobe wathola ingubo yakhe idabukile ihlephukile isikwe ngesikero. Wathi umacabanga wabona ukuthi ile ndoda yakhe uspikiri kodwa azange ayibuze lokhu. Oh, wasala wathatha enye ingubo wagqoka usenzeni wahamba waya ku-conference. Wathi umabuya ntambama usenzeni wathola izindaba zishisa. Wathola ingane yakhe ithwele izandla emhloko igazi ligeleza ngemilenze ingakwazi ngisho nokuhamba. Wathi umabuza ukuthi ingane yami kwenze njani na yathi ngana mama umngani kababa ungihlwembulile. Ngaleso sikhathi leyo ngane beneminyaka eyisishiyagalombili. Oh, usenzeni wathuka ngophansi wamelwa yinhliziyo. Wayithatha ingane yakhe wayiphuthumisa esibhedlela. Wathi umafika kudokotela udokotela wathi angeke isakwazi ukuchitha amanzi ngendlela ejwayelekile ngoba ilimele kakhulu. Oh, usenzeni washo ngesihlile esibuhlungu. Kusukela lapho asange athole ubuthongo, asange athole ukuphumula enhlizweni yakhe. Wathi ngelinye ilanga awasha iwashini wathola ipheshana esikhwameni sendoda yakhe. Wathi umafula le pheshana wathola ukuthi incwadi ebhalwe uspikiri ayibhalela umngani wakhe. Incwadi ifundeka kanjena: mngani wami, uye walala nendodakazi yami wangithembisa iinkulungwane ezimbili zamarandi. Sengiyifuna-ke manje le mali. Uma ungenza njalo nje angeke ngikubophise futhi nonkosikazi wami angeke azilutho. Oh, usenzeni azange akholelwa amehlo akhe, azange akholelwa umathola ukuthi yona le ndoda yakhe ayithembile, yona lena ayiwashelayo, lena ayiphekelayo, lena alala nayo. Ubaba wengane yakhe nguyena owenze lesenzo esibi kangaka. Uspikiri nguyena othengise ingane yakhe ngezinkulungwane ezimbini zamarandi. ayintotsha yakhe kanti ingane yona ayikwazi ukuchitha amanzi ngenxa yokulinyaziswa ubaba wayo. Oh, abantu bamlahlile uJehova, bantu nimlahlelene uJehova na. Ngikhuluma nje imizi eminingi ichithekile ngenxa yomona. Ngikhuluma nje ezilinye izingane ezihamba phezu kwazo ngenxa yomona. Abanye bafela emagcekeni ey'kolo zabo babulawa abangani babo nothishela babo. Ezinye zingcotsho zingakasebenzanga nokusebenza. Ithi ingane yabantu iceda ukufunda igqokiswe amajazi ayo, ifile iboyfriend enomona ithathe impilo yayo. Omunye ufila nje ukuthi uthenge iy'mpahla ezintsha ngenxa yomona. Namhlanje umakhelwane wami isitha sami, umama wami isitha sami, ingane yami isitha sami. Abanye namhlanje bahlele majele bangonanga lutho ngenxa yomuntu onomona. Oh, umzalwane wami, ngabe wena enhlizweni yakho ukuthini na? Ngabe emisweni yakho ukuthini na? Yehla, yehla kuleyo moto ogibela kuyo yomona. Yehla kulelo bhasi ogibela kulo nomona. Yehla kuleso sihlalo somona ohlezi kuso. Susa imicabango yomona emqondweni wami. Oh, Nkosi, leta umona ebantwini, leta inhliziyo elukhuni ebantwini, leta ukuthula noxolo ebantwini. Ngikusho konke lokhu egameni lomfelo wethu uJesu Kristu.